My boy is here. You drama on the beat.
J drama on the beat.
Baby, kama uko busy, nitumie picha ni kuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Baby, kama uko busy, nitumie picha ni kuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Mwenzako nimemisi vitu fani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Mwenzako nimemisi vitu fani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Bando nisijali kakata, sija kuona malo. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone. Sana, minaomba tusiachane. Hata tukikomba, baby, ninakukunda chane. Nakupenda sana, tusiachane. Hata tukikomba, bando nisijali kakata, sija kuona my love. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone.
See you soon.
Records.